Welcome back guys. Another episode of Fresh and Clean Podcast. We are here with Mzazi.
Five feet from your friend. Kama anabaki au disappear. Jamana kwa ile nilizi likuwa
on a serious note.
Dinosaurs zinakuanga extinct.
Extinct
bas. Mjaona kwa hiyo shit.
Lakini kusema kweli kwa 5 foot.
Mimi niko 6.
Hapo. 5 foot story naishia hapo.
We have
on a good damn 5 foot.
We have a Kevin Hart among us.
Shida ni yesi mfani. And you bro.
Bro, unaweza niita bro lakini not funny. Hapo mmezidi sasa.
Jamani, alai lakini anaja priorities. Like amezi nitoa funniness yangu.
Funniness
yangu sawa.
Uwezi kuumekosa kila kitu. Unaanza negative.
Funny mchekeshe si atutambui hizo.
Ulicheki imi mflani nasema ati au niggas wana kuanga wafani ati at some point in their life they were ugly.
Ati at some point niyo jamae jaiza. Demeanza.
Tunaanza unza. Maundia kuna mchezo utokwa na nini?
Hey bro, menianze na mwote hipo.
Nini? Akituma selfie. Najwa na manyaji.
Tuko na evidence hako.
Evidence hako.
Tutapeleka wapi? Wow.
The struggle.
Umemaliza sasa?
Sawa silie.
Umemaliza. Sawa, tuendelee.
That's just your vibe.
Tuendelee.
Tupe kimea.
Sawa, sawa.
Unajua mika kawaida. It's keep meno. Kigen manze. Back at it again. Tuko hapa tu tunataka kuwatolea another banger, sio? No homo though. Hi guys. Nasema hivyo hapa maniga watoe masword hapa. Okay, sword fight.
Hi guys. I'm in Brazil. Shara kaleka, alawa ambia kwenyele, shara haka boys.
I'm in Atlantic, George.
I'm in
Atlantic.
Hakonyele. Yeah man. My name is Mze. Tumerudi kukook mse. Alafu leo vibes takuwa magnificent. Tumepiga cotton candy. Tumechew the cotton candy. Father reference. Nukaza me reverence.
Hallelujah.
Kila mtu wengine na utabiri katika maisha yako. Hivyo basi panda ndegu, kila mtu shilingi 500.
Bro.
Ni shirimi, heshima shingapi? Lakini
sikini, nime notice, church squeezy walai. Watu wamekuwa on some joke team.
Squeezy.
Umecheki video flani ya huyu, pastor flani wa UG. Anaitwa Kakande bro. Kuna hii vida flani ya
Pika Kakande.
Sijui Kakande nini?
Pasta Kakande, hallelujah.
Sa bro.
Ama hii the show.
Kwa hiyo, see, I think imetrend sana TikTok especially.
Umecheki?
Anakuja na magoti.
Bro. Mtu wa mwisho. Ni mzae, I don't know, afanile kihara ya nywele kuisha.
Achana na hiyo.
Ameshindwa kutoka kwa grao.
Achana na hiyo.
Anakupata kapita hivi akazima boom. Ah, wababa, guka wa watu wanaenda kwa kanisa.
Imagine.
Buda, achana na hiyo. Umeona hiyo pastor mwenye alikuja na ball church. Akaanza kuchenga watu. Akaanza kuchenga watu.
Nilala nikaa kuspeak in tongues. Akikukata hivi.
Akikati, hey bro.
Anatabiri maisha yako na mpira.
Sasa alikuwa prime Messi msi.
Lakini.
Kwa jamaa alikuwa na goal ya kuonekana kwa screen juu ya ball.
Kusema ukweli.
Akasema lazima. Nitafuta tu njia.
Kusema ukweli. Church imekuwa jokes.
Kumusema sebea kitu mara tatu. Kusema ukweli.
Niko shocked bro. I'm shocked beyond words.
Wanga mbaya. Kanyari alikuwa understatement.
Walai, niga zuku inje sahi. Hata wana creativity.
Mini komada. Mini komada. Unanyamaza kwa komada. Sao jamana kula mabari. Kwani demono imekuwa physical squeeze. Jumi najua tunafaa.
Lakini yomse kari yake tu inanibamba mse. Yani ameishi tu maisha yake tu kwa mwizi, lakini wase tu namuona
shikapri. Kama pasta, walai.
Mtuogyo?
Kanyari. Kanyari ni pasta nganga.
Acha nani?
Pasta nganga buda.
This disclaimer.
Yani yo ask.
Disclaimer. These are their opinions. As individuals, the not as a podcast. Najua kuna moja hapo aligongana, lakini alikuwa kama kosa akalipwa. Hakuna na connection.
As East Africa watu wangeona ka red flag. Junganga alikuwa nini? Jela. Say ni reform convict. So as anafaa kufikiria sana. Hiyo mzee alilani skill jela. Alilani skill jela. Kuchange nini bro?
Alichange two means of trade.
Amelani
skill.
Bro, yumu za Zululu. Kwa nini wote?
Alienda jela.
Bro, the police spirit has the power.
Akuchange.
Hallelujah.
Hallelujah.
Hilanda new
skill. Jesus can change. And he does change. Oh, praise the Lord.
The way it changed water.
Sing a song. Sing a song.
Did Udinyo Yuziyema.
Kaima, bro.
Bre, this voice narration ya za wasa wa kato.
Kwanza, ami nasema.
Umeshesikia za nganga, ngome ye uimba tati. Unajua ye uzitunga kwa kundi.
Lele gita.
Ati nimedugo shidano, kukweli nimebona. Yote ya kovi.
Kaze isi.
Yonda likomita.
Bro, kuna miflani zikika meona. Mi... I think my bougie friends ama wasi wakathoti kuja kwa hizi chat singa.
Hey, manze ni mitengi.
Masomesha babe. Jama friend natoka jasho. Ile ya, ni kama nasoma verse. Abu soma verse.
Hey, ati for God so loved the world.
Ati Mungu alipenda nani?
Alipenda nani?
Baba
ako. Ninyako.
Aendelea.
That he gave is only because.
Ati he gave who? Mende. Banya.
Alimtusi.
Hapana. Hapana.
Ndio pasta.
Ndio pasta. Ndio.
Endelea.
No, na nini?
Kwanza kenye wana interrupting kimse. Unaenda kusema. Alisema
nini? Alisema nini?
Endelea.
Ebu rudia.
Endelea.
Kipengele cha 10.
Yeski.
Kwa dunia yote. Wewe pekee. Nyumba yako. Mede. Rudia. Na musikie kanisa. Lakini kitu alafu huku mili haichenjingi. Like wakiongea unasikia. Mami natafsiria hapa. Ati ya kwama. Alakini adi ya change bro. Kifuwe matulia. Yo skill na kuanga ngori mse.
Yo skill ni ngori.
Lakini nalipa.
Lakini mrepent.
Lakini nalipa.
Lakini bro, if all doors close mse. Bro, mi sina Kram TV mavaz mse.
Kram nini?
Bro, yo shit.
Skia! Skia!
Skia!
Skia!
Una Kram preaching gapi? Una Kram preaching gapi? Preaching, unazipiga remix kwanza mse.
Kila Sunday, since back to the teacher.
As yes, change, unazipiga remix mse. Unaona hii tenda na hii crowd, hii tenda na hii crowd mse. Alafu unaona, bro, ime react aje.
Una preach to prosperity.
First thing umeingia kanisa. Bass guitar kuna station yako. Unasipiga, bass ni like. Kuna acoustic lead. Drum set, ata kuna hizi drum set tumezeza ting ting ting. Kuna zile ni inakastool, lakini ni electric. Hii kwe hapo umezunda. Alafu pale piano kuna zile level start wama mbili, keyboard, si moja. Yusha, hii umezunda pale.
Umezunda.
Pale kuna projector screen, kuna dance team na worship team.
Enye wanabadilisha nguo kila saa.
Bas, dance team wameva black, ambele wameva all white.
Manze.
Ogopa.
Mkiingia kanisa history
sijui
golden bells na nini unasikia potion
and I will always
Yes, kanisa. Eh? Lazima tuduru. Aya. Kila time kukitulia hivi ngoma. Ngoma. Ikifika sasa karibu na kwanza mnapiga present worship ingine safi.
The present worship.
Inakodi hapo unasikia. Dance team, are you ready? Bass guitar, are you ready? Studio, is everything okay?
Wapi bass?
Alafu unasikia, oh blessed nation. Can I hear amen?
Amen.
Hiyo kisha piga hivyo. Present worship 30 minutes. Ikifika time ya kuhubiri, unasema, I feel all the power. Studio. Unapiga tena worship. Ingine moto, alafu na... Ukimalizikia huko, unapiga tu. God loves you so much.
Unaanzia na ile.
And
tunaomba upepo.
Usiweke Kiswahili una
utafukuza wapi?
You are ruining nini? Unapiga pale na waambia, this verse is so known. But do you know it? John 3:16. Unawaambia, for God so loved the world. Brother and sister,
for God so loved.
It just seems little, but oh studio, give me a key. Kidogo unarudisha bado. Unapiga John 3:16. Ikitoka unasikia, sister, you need to join us.
Yes.
Oh brother, what awaits you in the palace of Adabazia TV?
Unaanza kuelewa tu predictions of future yao.
Nitakuwa napitanga hii mtana nini msee?
Unapiga predictions za future za watu msee. Unasema shit random.
Hata fire deep struggles
zangu. Toa. Ni mwaka kisha. Usiwazidis.
Yeah, unawashtua hivyo. Unafaa kuwa. Brother Mzazi. The Lord is telling me.
In 5 years time.
That Mercedes you've been wanting. Oh, it's little. I'm seeing Range Rovers. Rolls Royces.
And not
can I have an amen?
Cars.
Kijana anaona yenyewe. Najana nimefikiria gari. Akini Mungu anamuongelesha. Ama unakuwa wene mabeshti na watu anajua. Nakuja anajua. Umetoka relationship. Tano zikifuatana. Nakuja anakuambia, I see that you are struggling with love. But worry no more, because the Lord is telling me. Anisha kuunganishia pia demu. Hiyo kanisha inaisa hivi.
Muna.
Anakwambia, brother, there's something. Kabla ujue, box. Unasema, pastor, Buddha. Hii, itakwa Uhuru, anafunguliwa njia. Ruto, alafu mimi, alafu zaga shago. Buddha.
Kwa hapo unasema ati.
Business opportunity.
Brother Keegan, wanted a B plus. I see an A. Tewe kijana kuna retake mimi.
Wana pale kwanza ndevu nitakuwa kinyozi ndevu pekee ni tao. Hapa juu waves hadi ukiwa huko unaona. Ukiwa nyuma nikiinama hivi
inakupiga.
Napitisha light sako hivi unasema I was seen angelic around pastor. Hallelujah. Hiyo kanisa inaja.
Eh, enyewe itaja.
Mbaya. Kuna bonsa kunileta pale mbele hiyo
bro.
Alafu ni wapea maji hivi. Next week soda hivi.
Wacha ni washtue.
Chalk mint.
Wacha ni washtue. Nili tap into my old side juzi. Nikamua wacha ni watch news. Iyo ni nini watu wangalia. Sa nikaona uu Ezekiel. Amepeleka senate kwa kija yake kuhusu ile kisa Shakahola bro. Buddha. Kanisa inaniipa. Acha nikwambie. Kijana akona kija yake ni kama Monique na
Henry. Kuna boy mina leon tunajua. Shosho yake.
Yeah.
Shosho yake ni mtu hiyo kanisa. Walianzia grassroots. Ukisikia change venye imekam.
Change ni mbaa.
Sijui aliandana naye ni Kitale ama ni wapi.
Bro. Uniga kwenye international school kwa compound
yake. Shosho anaitisha do. Ama ile tu anasukumiwa ya upkeep. Kanisa.
Napanda mbegu. Hallelujah.
Bro, ukicheki hiyo keja nye utajua.
Nimecheki keja yake.
Hiyo boda. Ayezi jengwa na
honda. Imse anafaa kuweka kwa list ya top 10 scammers in the world.
Walai. Scamming.
Hiyo ni neno.
Ni ritual naturally. Don't. You must be seen.
Bro.
They are serious.
Kana kenye nilibama na imse. Imse aliacha tunania chukwe tu makosa zake. Imse.
Mackenzie.
Mackenzie bro.
lakini usikia hata atilio ni
eh hizi
yule ni yule mlunje wa western
nani
yule uko na sema
yule nakumbuka kati sisi ati ilikuwa hii ilikuwa Easter. Same anafa hiyo time sa anafa kupanda siji aende kwa sagodi mse.
Alafu kidogo.
Sasa anaambiwa
bibi yangu anajua mimi ni Yesu.
Unakufa saa ngapi mse? Anasema hadi stay fake kwa leo. Isa siji ni Oktoba.
Anitabiri. Mnadhani mnaona vilivyo ila sivyo.
Sivyo. Mimi niko na roho.
Seuze hoholo. Ah, ana ni mlunje pia. Lakini jamaa anagangushiaga.
Eh.
Wewe anaweza finya sembi toke di from cross.
Eh, lakini wewe
asini smart lakini.
Mimi nakwambia ukitaka easy man.
Lakini bro lazima
ukumpike ganji.
Bro lazima ukumpike hesabu.
Ako na ganji.
Unajua watu wote, unajua jamaa kuna kanisa ngapi? Kuna branches, unadhani hizo branches ndio zisimamia lazima. Bro lazima ukue una serious. Hiyo ni unaikalia chini.
Eh hey bro. Na ikame inakuletea hivyo income bro. Aliulizwa ako na wafuasi wangapi?
Sikia. 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 Sikia, sikia. Abaya sikia mzee kitu atembo. No tax. Lakini sikia kuna mapasta kuna kanisa ngapi?
Sijui ni ngapi
bro. Wewe unajua kanisa ngapi Kenya?
Hiyo shit hadi ni like
watu wangapi ameo
Nikki movement
you must.
You see I guess you need us GCT or something.
You
must.
And you kuna nasikia pia kuna branch nyingine SG Nigeria.
Eh?
Sa hiyo SG
si. Kuma na Bukadi border. Anenda to my brothers.
Hey. Yahoo boys.
Hey,
lakini wangori. Majama lakini, wiki zenye zimekuaje.
Hey bro,
mimi kia. Mkwa depressed. Form.
Mindo nafaa kwa depressed msi.
Oh. Na wacha ni kutabirie kuna vionelea.
Say nimerudi to the ghetto man. Say natumia Android na gani. Na Motorola ama
Titan. Ya dako si Android. Android iko na uhai. Lakini tishtuki, we've been there bro.
We've been there.
You know the struggle.
Mine, mi karibu ni daddy
na. Lakini una abu ngoja
kwanza. Unajua nini
kumekuwa kukiwaka moto sana?
Wapi?
Huku hivi kumekuwa kukiwaka moto. Leon.
Si mtu anaakisha.
Leon umekuwa ukiongeana na. Hizo masmoke signal.
Anaakisha tu. Oh, I am missing you.
Every 4 PM when you see the smoke, that's me. That's my love for you. Hey, love is strong. Umanele mimi fulani. Ilikuwa mimi mama ni kitu inaendelea. Boys alikuwa hana minje. Alikuwa na type kwa TV. Atangi na demu yake. Hi baby. Hey, my mom took my phone. Hey, bro, who are you, the goat?
Yo alikuwa amesema
he has cried to my school.
Mawe. Ata kunyeshe daga. Ata text 2 months.
Mimi yani my love for you. Usiona yeah. Haka mtoi.
Yeah, it's stronger than HIV.
Hey,
yani my love for you ni kuambie mapenzi yangu kwako.
Na mwana. Hiza wati zedi. Kuna kabida fulani. Tuja matuili tunabonga. Tunajaribu kwenye kizungu. Wako zile za. Me I go. Go. You. Go. I say go. Stay. You go. Go you. Go go. Hey, wakaongea wakachanganyikana.
Awali.
Wakarudi wakasema, "Ah! Kizungiani kina usenge hivi yani." Tujaribu kukuambia twende hivi juu kuna sherehe kumeandaliwa twende. Mimi nadhani anaambia, "Wewe unaenda mimi ni baki. You go, mister." Alafu Lilia alisema, "Kuna ngoma moja ya ruga, ni ruga." Kuna moja alijua kizungu na wimbo. Ndio kuna kitu alikuwa amesema. Ah, fuck it. Lakini yani naona kitu kama primarily. Hiyo jina inaka complex kwao. Alisema jina chini yake tu kitu kawaida. Jamaa akamwambia, "Ah, dogo,
Itoka juri ya wapi? Hey! Wabaranza hapa yote. Ambia, ile wimbo asema hivi. Lakini yenyewe kizungu yani kina usenge yani. Twende basi. Lakini kwa ile place tu yani. Eh, huwa mbaya. Unaweza ndoko tu onge tu hivi kawaida. Eh, unaweza teka wasemba.
Mnyaisha. So, nilikuwa nasema wiki yangu. Mi nimekuwa na homa ingine hata sijui niliokota wapi. Ilikuwa imenitandika vita
mafua.
Mande mafua
yani. Mafua
hiyo ndo niko na mafua
umalaya so amadanganya vipi dogo
gonga ndipo
unaona unataka
uligonga ndipo jinsi pia alivyogonga ndipo yani tofauti lakini lakini so, yani
kwa mafua
excavation
so mimi nilikuwa na homa mbaya but Mungu alinirehemu. On Tuesday.
Unjakuwa marehemu.
So nashukuru sana amenirehemu.
Single league squad wale atakuwa hawako fani pia.
Hawako fani pia.
Hawadigi.
So akanirehemu. Ndio maana nimeweza kufika hapa siku ya leo. Bwana Yesu asifiwe.
Amina.
Amina. Asifiwe tena.
Amina.
Nini?
So nikafika.
Leo mtakulwa radi. It's them.
Alafu niko na assignments mingi. Ndio nimejua sasa shule sasa ndio.
Lakini hii sehemu ni moto.
Hey.
Kuna siku nimetoa tie 8 p.m. nikajiuliza, lecturer? Nimekuwa lecturer. Kazi.
Haziishi.
Mjama anapata na ni utai kutoa mambo uko na. Mbe hakuna time.
Hakuna time.
Hey,
mimi nilikuwa nasoma jana Tuesday. Tuesday jamani.
Ndio unajua unit zako msingi.
Manze,
ushashtukia kuna kazi.
Aya.
Ule kana tangoa.
Aya. Hata sijakanyaga hiyo daro.
Unit ni gani?
Hapo mzae.
Hapo mimi naona.
Ule manze. Ule manze ya kwanza.
Aya.
I
want it.
I wonder. I wonder.
It was terrible, man. I'm sure.
Sina toka umsi.
Lakini ulirehemika.
Nilirehemika. Na mshukuru. Dalali. Kweli halali.
Ilhali pokuwa. Jalali.
Halali.
Bismillah.
Mashallah. Aya, tuendelee vivyo hivyo tupige darubini paka pale. Kwa
asti.
Hivi basi, sitaki kuzungumza lugha ya kimombo hivi. Nataka niwatafsirie. Sema amina.
Amina.
Hivi basi.
Kukurukakara. Hey dogo.
Nichane.
Chani.
Sasa chana, nipe beat ni loge.
Ti.
Kukurukakara. Nawaza kuchana mio. Ule karigrafu na muangusha.
Karigrafu.
Jitu sio. Msenge ule yani. Amina lakini nimekuwa tu, unaendelea tu. Comedy yani bro.
Comedy.
Bro, I've just been relaxing and all that. I was with my girl man.
Girl.
My girl.
Press that one.
Brrr.
Girl.
Rah, I said I was with my girl.
Girl.
My big butt.
Butt. Big butty.
Yeah. Rah, brother. I call girl.
She got
oomph. Yeah. So
say
anyway,
yes, brother.
It was my
bro.
But is yeah.
To make chukua 10 minutes because bado hatujafika point.
Anyway, anyway.
Walai. Wasikizaji kama ipotea tuko na yeye bado mse.
We're on track.
This is my side quest. As I was saying.
I was saying.
Oh, you're such a cute couple. Sere.
Situende out.
Naingia kwa gari na wabeba. Niki simama hivi unafatu kusema oh you all inspire us usipo. Nikimwangalia you are the bestest. Usipo hizo vitu tembea bro. Changamka manze. Sasa tulikuwa na birthday week. Na wope. Kufanya mambo yetu. Besides that, I've been on my money shit. Stroking and all that. Hair is popping.
Your money ni shingapi. Money
shingapi. 100,000, yes. UGS. Uganda ceiling.
Pesa taslim.
Pesa taslim. Lucky. Tano.
Pesa taslim.
Pesa taslim ya Uganda. Hivyo basi kigeuza. Siyezi kosa mkate mbili hivi. Besides the point.
Dogo hata mayai moja utanunua.
I'm rich. I'm poor, bro. I got bare money.
I got bare money.
But to top it off, she got...
Oof. Oof.
Hey, so yeah, hey, working out and all that.
Mm-hmm.
Hey, pia tuna cook hivi hapa na pale. Content here and there.
Yeah, like
stay tuned and see.
Najua umetumiss msi. Tumekuwa
alafu man tunataka
August.
You all also keep us on our toes.
Timu August mbaya.
Hmm? Na mkifanya hivyo mimi nitakuwa mato. But anyway.
Anyway.
Bro, we get out the block.
Bro.
The only block that I will be seen.
Tunapewa tu no talent.
The only block I'll be seen.
Tuchane kak.
The block of blood. Eh? Mchane dogo ni logi.
Lakini si utakuwa unatafuta
bloku. Bro. Ha? Ina ukiingia Tanzania R inakuwa L alafu vice versa sio. Hivi basi bloku tunaondokea bloku yani.
Tunatoka kwa bloku.
Tunatakuwa bloku sasa. Tunapunguza umaskini. Hivi basi akiuliza una shilingi ngapi? Naambia dogo don't lie me.
Tuko na peas hapa.
Tuko na peas hivi hapa.
Yamejaliana. Tuko na mkate pia. Tuko na mkate yani.
Tuko na mkate.
Tuko na ugalagafu wa pesa. Hiyo baada ya vile alewa nini lakini tu mbona nafia tu mdomo mimi.
Kwa nini risasi?
Wapo
nafia tu.
Lakini sasa nageuka. Speaking of risasi. Zile ma DJ Afro movie kwenye zile za Kihindi. So kwa na jaba mse. Mse alifanya hivi street light. Kukanda kuvibrate. Akagonga mse jamaa ka flip alafu kodi chini. Alafu wakaendea gari huko juu. Hey bro watu huko
wametupia.
Na ule alishutiwa mdomo akameza bullet alafu akafanya. Ikageuka machine. Akawatea.
Kuna hiyo flani alikuwa na bunduki saa kwa. Amesunda kwa toe jams.
Imechekio hii.
Hey. Bro, msi anatoa TV.
Anafiatua.
Anafiatua.
Na kulingine nikuwa nikaa kupigia mi mabacho. Anatoa mabunduki. So to pee, mama.
Lakini,
wachana na hiyo za Uganda. Drop the bomb.
They are coming over. They are coming over. Nini wakiwa grawa likuwa nasema nini? Wale walikuwa merushi wa kushuti.
Right.
Eh, lakini your country na kuanga tu clown man.
Mm-hmm.
Eugene.
That's
a Eugene ni yote. Eugene joke.
Kaka kuna media na tusikiza no disrespect lakini.
Ah, we love our Eugene fans man.
Lakini I gotta tell you the truth. Hey. I gotta be honest.
Hey.
True love comes with honesty. So I gotta be honest.
Unajua mimi nikifikiria Yuji unaniambia nikifikiria Yuji tu mimi nafikiria ndizi.
Mandizi, kichaka
hii.
So you're not coming over. The only good thing about Yuji is subjectiveness ya women. Na yachoza ni kuwa unless wayward men. Ndio sasa pia hey bro, unaweza
piga
magoti. Shodi wako anakuja kusava na anapiga magoti. Hey bro, what's his level wangu? Kuna
do your own thing man.
Badi mzima umia magoti. Wacha umia magoti njia
zingine.
Njia zingine, we can explore.
But unaniletea food.
I want the food, but not on that plate. Another plate.
Food for thought.
Bro, this is like a prison. You know why? We have bars.
Lakini kusema kweli, vijana huku inje.
unapiga nini auditions before tuanze
bro, unajua kitu ni once umekuwa in a loving situation uko funny kwa one person. Sasa mimi bado nafikiria venye ningefikiria tu hivi nwani na bako. But anyway, that's besides the point.
So mimi niko naambiaje? Nilikuwa na we economy in rise.
Sounds like a you problem.
Mimi tu
ni kubaya bro.
We. Na hey, naogopa my youth tafadhali.
Hey, youth.
Rudisha hiyo silaha ndani ya suruali bro. Pampas inunuliki bro. Aibaiki. Hiyo silaha ukitaka kuitoa.
I'm purely fetching.
Think twice bro.
Never since I came to this earth have I touched a woman. Never even slept with a woman. I am purely fetching. Heaven is the goal. Never since I came on and set foot on this earth.
Jamieni, silaha rudisha.
Yeah. Round 1.
Yeah.
Round 1 sorti ya kwanza.
By the words of Lil Wayne.
15 minutes.
Lil Wayne, what did Lil Wayne say? Wala mimi usiniambie hii line, wala inakutisa hii.
It's better you wear a latex. So that you don't get that.
Hapana bro, na
latex. Si ndio?
You better wear that latex before you get that latex.
Kwani nimesema?
Nimesema the same thing but ume prolongisha.
Yeah. Nice. Aga.
Delivery ndio issue, delivery.
Zee, I don't wanna
unajua
we can do this thing for you.
Some people can lay wood. Hey, na kuna niggas that can give good wood.
I listen. call me woodpecker. Both ways. Hey. Wood. Check you jamaa.
Sawa.
Tani tambao.
Ai. Ngenda tu cheki.
Kitu ni mbaya. Nacheka tu. Hey, hiyo kitu ni ass.
Round 1, 15 minutes. Sasa round 2. Ushaona
jaji
shoot.
Anitanguaje?
Je, nitangaje huyo mdada?
Na yule mwingine wa nyumba.
Tunaanza asubuhi. Tunaanza usiku. Sherehe tunapiga usiku.
Na yule mwingine anakuanga na overall ya green. Sasa chumvi ni kidogo kupana mkuta kusumbua mimi Beina. Na siku na mwingine alikuwa na mdemu. Jamaa ameingia alafu na ja bedroom ni curtain. Jamaa ameingia alafu anafungua curtain. Umeona nini sida yako? Sasa mtu akiwa majinyamazia unaweza muacha.
Acha.
Nataka hivi kupumzika kidogo. Umondi kila saa. Shida ni gani? Siwezi jifinjari hapa. Anataka kujivinjari.
Ya nini ati unaribu umena na nini sina roko ya 5 baba kitika hiyo
I guess nimeona but yenye nimecheki ni ile ya nyama kuota ati nyama kuota unaonja itabaki nini
ting ting
bwana nikidia ku
asubuhi na ndani imepata pesa kumbe ni wataka mlisa
ati ni
wataka mlisa tumangu
uko na hiyo jamani Dawananga filter.
I'm selling me baba mse. Bro, I
love raw.
Mi tribute ni baba sana mse. Kwanza kuna itemye
unakuanga raw. Sema pause no matter what. Sote ya kwanza 15 minutes. Kwanza jipendi. Umeona ile ya Isa ile kuna story nilia kajana. Mother fulani ile ya You're taking this cucumber. Even your aunt and I can't take this cucumber.
I cannot swallow it.
Can you swallow it?
Hey,
how do you swallow it?
How do you swallow it?
I'm your mother. This whole cucumber.
I can't take it to this.
Cucumber. Alafu huko hapo na jara na ito juu jara nani?
Hey. Hiyo kitu. Lakini hiyo kitu likuwa big.
Lakini sikia.
Hey.
Ile phrase, okay, shall it make sense? This is the most pause I can say. Ile phrase, shall it make sense ya kitu ya too much of something is poisonous. Unajua kuna wase how I get juu stuff yao ni extreme. kuna fungu hivi usudi jamaa na hepa na
anaconda inaniambia
utaniua
shlong
utaniua ilikwaje moda staff kuna kama de kanapiganga hivyo wanataka kuniua nisaidieni think of it tunafaa kuwa grateful with
usi overdo bro kitu inafika kwa magodi inadu you ni suicide bro
tembea hivi unaona
unapiga two thighs bear nini
lakini najua kusema pause bro
pause
alafu unaongelea deep thighs na knees damn nigga
pause nigga so niggas kwa tu
alafu uliona venye alisema ile siku wakatuua moyo at inches ni before kumbao.
Before kumbao.
Banda. Ai mko strict.
Ai. Mashaws to the Magroas tutafanya nini mse?
I'm a grower.
Gross tutafanya nini?
Hawataki hiyo story bro.
Lakini msali counter akasema nini urembo ni before makeup.
Ehe. Alituokolea kuna nini?
Urembo ni before makeup.
Lakini acha imagine dem akona shlong kombi kwa mdomo
bro hiyo itakuwa the most heartbreaking thing that can ever happen to a
your first to a listen dude. Your first salary you are balding umeingia bukla ukatepa goshodo kufika kwa nyumba
kona python
we
alafu kumeku matazo wa
sege tushamba usote nani anaanza atana kushikia mimi na mikono mbili buda
wewe
anatoa mtu nenda na mwenye yake ni fupi anaumia
mfupi ndio dem mwambia usikie mfupi ndio dem mwambia
akike ngeuka
buda alafu hiyo story unazoongea na nani
hiyo story
unataka hata psychologist tunaambia nani
hiyo story uambie
fulani prison bro unaweza sema
buda did bro naenda nayo
kwanza be imagine
erimnidunge
akuchokoze hivi alafu akutaya kwambie you don't know what I have in store for you uko hapo tu kidogo
kumbe kuna nyoka pangoni
lakini
anatoa hivi
sana DVD yani imagine ku maintain your voice intonation yani umetoka kwa new am
bro
una maintain your voice intonation
ji but tunapotanga ni dem kawaida
ako na
ji ni mazi kawaida
ako na hip akona like akona every
structure bro mimi kona
that up and down
na sawa sani washafanya like surgery ama ni mseme
zangu hakuna amezaliwa na genes zote
oh punta
unapata huku
ama ni tongo
ukimwangalia hivi unasema
hermaphrodites
I don't know that shit nigga
ni tomato
lakini kuna some kuna biology kuna usuham something na ilikuanga meno za nini kukuwa nje za mnyama
atizabidi
nimechunguza
ama fredit
ni hapo na uje sikio shit kwani shimel ni aje si ni tu unaona tu yani
shimel
everything
shimel ni wenye
ameshika toka sauti na toka sauti ni
yes like kuanga like
but hapa si chawati mtu alizaliwa hivyo
na jeans za jeans but
hizo kwa superior kila kitu nini feminine yake iko superior but
anaweza kuwa
na njoo yake tu njoo yake pia ni ya ndume ya skinny nigga bro
umesema hiyo kitu lakini kuna swali lingine fascinating nimefikiria yani unaweza imagine master duva pads mse
nani watao wezi kuwa cool about it yo maniga alafu leo msini chokoe na nyesha bro
Yesterday is a call for him see. Ebu hadi wezi imagine.
But nini ukumbuki ile time kuna time Young Ma alikuwa on the wildest. Alafu kuna wiki alikuwa on her peace bro. Eh alikuwa cooked bro. Pia alikuwa made man.
Hadi unyesha.
Ndio maana nasema nimeuliza hiyo swali.
You're still female.
Ndio maana nimeuliza.
Sasa unalani kwani kiana kwani kwa side nyingine kunaendaje? But anyway we are not against
nani tu ni mboy
we ain't against anyone
a mini boy.
In your opinions, to see feel scratched.
Manze,
no matter your identity, tunakubali.
Si atujali, bro.
We kama uko happy sawa.
Kwa unapenda sticks to holes, it's okay.
You are the sole proprietor of that.
Yeah.
We just support, but not on me.
Yeah.
I have one wife.
Ruse. Adi Mimi, I have one wife.
Yeah, Mimi. But my love is cotton candy.
Z. Left, right, either hand. Funnily enough, mikono zao boys ina kuanga smooth mbaya.
Bro, miss na shangai yos. Bro, kani lelewa vizuri shida ni?
Ati lelewa vizuri.
Miss kona faya kazi.
Kwa nini usawa kwa inasema
na faya
kazi? Kwa shwe tukienda tona mtsai. Uone za cheza under 16.
Sindia bro.
Hawezi cheza under 16 na imagoti. Tutabeba goti. But they funny enough. Acha niwachapie story time. Tukiwa less. Tukiwa high school. Ulikuwa naitwa na fulani. Nakumbuka kuna time school ulikuwa na matona
za ball.
Ma gold cup ni.
Gold cup.
Kulikuwa na tona hapa macha. Sasa.
Sikumefika macha huu
na
tupiwa msi.
Kulikuwa na tona.
Amesema such event.
Sikiza. Sasa kulikuwa na tona. Nishtua
msi.
Kulikuwa na tona hapa. Hapa macha.
Chizia vumbi.
So. Sasi watu waka assemble team ni nini. Sasa tumefika huko bro. Sasi wananza kutuangalia like. Venye mnaka. Sasi tumefika ndo hii team under 16. Oh, wasi wanakuja na tusorora. Sasa kuna boys flani ya likuwa kwa team hitu anaitua Mesha.
Iyo magoti.
Akambia. Iyo magoti ni ya mtu wa 16 kweli. Atikuza balama sana.
Wanajikwanda mtienda yo boy.
Anuwe kichwa inyo kutoa bro.
Bana,
ukebe kichwa siya 16.
Bana, watu siwa jinga.
Watu likuwa natoleo ufala bro.
Ati bro, unataka kuni
blame. Alitoleo juu ya magudu.
Bro, unataka kuni blame ati nilele wa fiti.
Lakini your assumption bro, anibami mse.
Nini?
Yo, watu wana assume siji. Mkono zako ni sawa sawa kufanya kazi.
Generally my hands are soft.
Yangu si soft, Mr.
But ni ngumu, but si wewe kwako inaweza kuwa steel. But kuna watu wako juu yangu pose.
Eh, kuna watu wenye wako na rough hands.
Sio pia mimi nasikianga hiyo, but still kama unafanya kazi ya mazi
ushaipewa handshake na msewa.
Hey bro, hey kidogo ni nani tabit shake
bro, ushaipewa handshake na wazi wamepiga job. Hey, job hard
hata kusema umepata na mjei jamaa simeki ya kula kitu
msia me prolong sentence ushai salimu na tunafanya ngaji sikuwa tu mjei tu.
Ama umepata kwa zake tema kadogo. Mkono ndogo kama ya Leon.
Sasa ni wanajiita hivyo.
Wanafanya kazi hard.
Saizi kama ya Leon. Imefura hivi tu, imekauka yote. Oja mamu kwa jebali. Unasikia uchungu.
Unasikia uchungu budu.
Huku unasikia rough.
Uwe kikupiga kofia na kurarua.
But home says na kuanga soft mba.
Uni ya lady.
Lady. Ya dowezi sema ati cover the face.
Iwezi
cover the face.
Leo niwezi kuwa pedi.
Nani?
Najua ukiwa pedi unafoko na salimia watu, mkono watu wanasikia.
Watu wanaza kuiba. Kapule pengine.
Tunachukua kanda hizo vitu. Tumesema nza so, yo tunachukua.
Ama wana kujapo, wana muuliza. Ukona mali? Ya bro.
Ya bro.
Tule hapa bro.
Tule kidogo. Ama mwingie msikize Post Malone hapa hivi.
Si usikie hapa.
Ya Post Malone unaenda kwa
msikize. Mimi kwa music connoisseur.
Unaka kwa hapa video usikize Post Malone.
Mimi kwa music connoisseur. Mimi kwa music connoisseur. Sikia bro. Sasa si mtumie chwani. Bie falani.
Sikupeshe.
Na kaja maka naongea ukaone kakuku down. Hey bro. Toka hapo. Abu kwanza rolezi zingine. Abu choma moja. Wachiota biambara.
Lakini huku ndo sijui. Like huku mapedi wa kaipedi wanakaa too soft.
Lakini bro, kuna sura zingine wewe.
Ndio sura. Ndio sura zinaweza covid zinakaa venye zinataka.
Unaweza sema, unaweza sema cotton candy distributors.
Au watu au pharmacists.
A pharmacist so, is deep. Lakini kuna farmers. Kuna pharmacist huko. Niliambiwa bro. Mm. If you want an ounce I can.
Mimi tu nimekujia aka.
Nimekujia cotton candy.
Cotton candy.
Anadai
kupea
chumvi.
Ounce nifanya.
Hey. Ulambe chumvi. Hey.
Ati bro, mbona kuna jone uko na homa? Bro, wezi nielewa.
Wezi
nielewa. Hey bro.
Uso ndio zinakuwa zinakaa venye zinataka, but hawana hiyo inaitwa aje aura ya,
but mbona hata nawanga na connotation ya sura ngumu iko na malipoa
sijui,
because I guess it's not to kawaida, but ukipata hizi some proper shit unachanganyikiwa. Kuna venye mjamaa but I guess pia na depending in a locality, kuna ma place jamaa unaenda kuchukua cotton candy hadi unaji question unasema
bado naacha si ako too clean na anakaa ko focus nini huko hapo una card ndio umepotea njia man.
Umeshaingia mahali unakuwa uncomfortable for your own safety, unakadu kipip juu watu wenye wamekaa hapo ndani.
Bro, hizo za basi zipendi.
Unaweza maliza hivyo akwambia alafu
oya
acha wacha hiyo simu hapo juu umelipa acha hiyo simu
mbona una message.
Surwa. Ishia.
Oya, shika sim card.
Na cotton candy zangu, ishia hivyo bro.
Shika sim card oya. Na huko natuma do.
Tulifanyonga hivyo tukiwa high school. Tulienda kubai hivyo bro. Nimemwambia.
Singumana.
Tumemjenga 500 bro.
Hey bro, kama nachukua cotton candy.
Cotton candy za 500.
Za chio ama chweza?
Za chwani.
Wow.
Akasema.
Hey. Say no to
you. You were smoking.
Si. Aka chukua do alafu akabonda. Akatuweka bare. Akatuambia tuende home.
Wale mzazi mlienda kununua kwake.
Zizi.
Akatuwa ndogo.
Alisema ati. Ishieni home. Ishieni home. Sai hakuna shit na wapea. Hivyo ndo alituchapia bro. Hati mkopo kwa mtu mnajaribu kuzusha, lakini venye alikuwa amevunja bro.
Na hiyo ulikuwa ngapi?
Tulikuwa wawili tu.
Ulikuwa mabichwa hivi.
Ni sadi msaidi wezi na kureport kwa mtu.
Uta report kwa na
ila na kupa ekoto.
Kuja hapa. Hati ulikuwa umeenda. Kuja.
Natutolea mwenye ulikuwa unasema.
Tendo tuonyeshe chumi yake.
Sasa nini mlitoka tu hiyo punch?
Tulitoka tungedo.
Hamkunuka hata cotton candy.
Hata kutupea hata moja.
Bado mlikuwa na hope. Good things take time.
Till this day.
To this day nigga.
Hey nigga.
Hey bro. I think tunaweza songa mbele kiasi. Lakini man, congratulations to the worst woman ever to exist. Say her name, say her name.
Jada Pinkett Smith.
Oh, my Danny trash.
Yo,
bro, I didn't together.
Fuck.
Say nimetoka kuona nini?
Daily kuna shit
Twitter ngatu ku throw shade
tu. Bro, kuna stuff niliona sikuwa sure kama ni fan ama ni yeye. But kama yeye bro, huo mse ana.
Lakini asa kuna shit mzee alisema ati there are over 1,000 women like this. Ni venye huyu saa alijiexpose live.
But pia
na wengi
alikuwa
na wengi ka huyo.
Ati Ajay love career ya boy. Acting. Saa kuna movie ilikuwa inaitwa Above the Rim, ama movie gani? Tupac alikuwa na act. So alikuwa anasema hiyo ndio alikuwa anga anaona kama primate impetano. Sound ya tupa ndaweza kuingia nini na
hey yo
nani liko nasema
niliona mi a commented hivi so siko sure kama ni under type
that's a fuck your bitch nigga
ama ile story ya nani ilikuanga pia haikuanga in one place pekee ile ngoma ya ile diss ya nani ya Tupac kwa Biggie silanza
That's why I fucked you, bitch, you fuck, motherfucker. Look, day party, I fucked nani. To this day, nigga. Mentally, hey, ule madem. But to them, you join me, messed up, yani. Adim demo wake nitangwa, okay, tulishia ongelelea our toy wake. The she became he and the he became she. Sasa the she that became he, atoyo anajua true love mama wake ni ule mjama.
Alianza ku implant ni like my ideas come to you wake ati saa. It's Gianze kuambia Will Smith siji nini, I miss Tupac shit kai.
You ain't shit, neka. You ain't shit.
Lakini
nani anaona tu onge onge hivi.
Willie ndo alijisaidi. Kulikuwa na a lot of women wenye wangetaka kumdate ama
kuonge
kwa bed.
Hiyo ni limited. That's some limited tuna. It can kill itself anytime. It's yeah. Limited. Si ya wengi. Mpaka
the pink
August akafanya
the pimp name slick back. Yani addiction to a bitch.
Addiction to a bitch
can fuck with you mentally.
Ikuko ilikuwa bitch dependency is no laughing matter. It can fuck with your friends, your family, and money. And funny enough, your own money.
And yeah, bitch dependency.
But you uliangalia the show the wheel had before aende kwa jela.
Never seen.
Bro,
never.
Just go chunguza. And get back it to hapo. I don't know what took that nigga there. I told him it's gonna be some real shit.
I can't himself you call legend, man, bro. Like
Will
unajua mimi Will najua Will the artist. Him najua kama akiwa the old school artist. Damn nigga. So Will amekuwa hiyo. Will amekuwa actor. So like ni artist na actor. Proper. Like old school artist. Hizo ma 9 nini umse likuwa ngana roga. Ni chane si chane. Dogo alikuwa na tema yani.
Lakini asali kana sema alikuwa anaandikiwa ma lyrics zake.
Andikiwa ma andikiwa. Wasi wengi waandikiwa ngoma.
Alafu ana asali kwa na.
Iye jai kuwa excuse. Kwa na kwa na Easy E pia ya. Kuna ngoma asha ikalia. Easy E ni achani weleze. Kuna kapicha mnaonanga. Jama meva. Ameva topa. Alafu hii kuna mamadindindindi.
Wa Compton.
Alikuwa Compton yani.
Na pinya anakuanga considered greats wa Compton bro. Akuwa na.
Umsa likuanga hustler bro. On the street. Is a real G.
Endo,
so NWA.
Wasi wa Compton no na mrep
bro. Umsa likuanga.
Yenda lianza yo.
Southeast. Group.
Acha nwape. Either way, Dre always alikuwa anafanya nini? Beats. Nani alikuwa ana? Analoga. Anachana?
Ice Cube.
Ice Cube ana write, aki rap.
Aki temo.
Nani tu ni beat, anaendelea tu kuchomoa. Nani alikuwa ameashamo ni DJ. Nani pia kama kutoka street, watu tu wana genya huko kuna maupuzi. Lakini Easy, walikuwa namjua tu ni ule hustlers wa block. Sasa hivyo tu mchezo mchezo. The moja akiwa tu waka nani akampea akauka kama bia. Bubu bro. Loga. Alikuwa nazua mpaka eventually akafanya. Aka sauti kake. Akasikia ya inaenda. So ikabaki hivyo. Ice anaandika yake na Easy. Then atua beats. Matana mimi nilikuwa already ni kama sasa nyinyi mnapiga shughuli yenu alafu mniingie. Si mnisha over shadow. Mimi ni G. Say Easy alikuwa hivyo.
You.
To this day,
the greats of Compton.
Jito sasa yako na street hustle alafu ngoma. Lakini pia nalikuwa reason ya follow Tio Mbugi. Tacheki mbona. Some greediness, some stupid ass shit.
And then unajua venye ile daddy unajua venye ile daddy unajua kwenye gani ile mondo ile ile fulani
ile inaongana ile wire
3 stroke 3 we iko na window stage
That's a sad way to go.
Eh bro, sasa alikuwa anga do some crazy shit. Wenye hapa watu wanapiga sherehe wanaenda kumontiwa shot. Jachu kwa kimanda jina kaje. Unaweza hesabu niggas. Uko unaweza piga sherehe na mtu utaona maisha yako tena. But anyway, yet still fika ubaji. Story ya vile. Lakini umsema. Sadia ni vigumu kukumbuka uja watu likuwa tunamjua in a different way.
Walai tunajua sasa ni
ule mse. Mkini pia ni strong.
Adi anatroiwanga shade na bibi yake.
Ati ni uni level yake. Iyo disrespect level lupe kutuka iyo na mdemu.
Yeah.
Alafu consider sati
hau na liyamka kapiga mdu kofi.
Na sati kwanza time akimpiga hako already hako adi partners.
Iyo msik.
I guess
after umse shade leja kamote. Wachana na iyo. After yo shade ifanyika. The worst thing iyo dema kamua kumonetize yo situation. Akaita mwili kwa round table. Yo, siju red table.
Yo, ile red table yao.
Anaza kukwesho. Adi, yo time. Sao, ila ni ndo na discover adi shit zingine. Ameanza kuambia.
Alafu, alafu anafanya tu.
Will, ah! Hey bro, hizo memes li trainer. Kupu mwili, iyo.
Umse alikuwa in the gutters, bro.
Bro.
Adi mse.
Sad to see.
Yeah, legend.
It's real life. And it's sad to see.
Hey, nana. Naza tunaza piga nini mbili alafu to rap shit. History tumecheki cheki Twitter kiasi na zikiape.
Mm-hmm.
Kama yani tu essential ya kuwa mjanja sahi. Umecheki huyo lawyer, fake lawyer, doctor. Walikuanga kulikuwa mbogi doctor. Mwingine alikuanga polisi amefika. Amefika cheo yani anaweza ajiri na fute ma polisi.
Kesi polisi.
Hakuna, anaku.
Ana training.
Ana.
Wow.
Alafu sasa Brayo.
Brian.
Brayo, adi ulisi ya venya naongea.
Msi adi alikuwa na page sijui TikTok. Anaanza kutoa wasi nini, advice.
Bro, kuna nyani liyona. If it comes to what people think getting a lawyer is the expensive part. But wait upon the time you're trying to get a lawyer to secure your money. So always have a lawyer. Sije lawyer biga like ni venye ni mpana kukua na lawyer. Uki juu na watu na kama kuhaya wakili ndio the expensive part.
Mm-hmm.
But inakuwa more expensive kuhaya huyo lawyer ajaribu kusave pesa yako. Adu nasikia legal advice na kupea. Adu mina kevi nasema, damn.
Mseni
mdedi. Igada shido.
Misi wa jivani.
Kumetuwa ni kaivis. Wasi wali sema. Steps of making it. One.
Step
watch
one.
Suits. Two. How to get away with murder. Tweng a bit. Holy sharp.
Ndevu.
Kinyozi.
Kidogo.
And good collection of suits.
Mm-hmm.
And my guy. You are ready to go. Na ukiona jatosha, spend more time in bars.
Mm-hmm.
You have already qualified for bar.
Make your connections.
Hey bro. Umsi ali beat the odds. Mingine pia amefanya 9 successful surgeries. No doctor training. Umsi ali kuangana 25. Ni 25 ama 24 continuous wins. Uwa brayo.
26.
Hasa wasewa kasema. Ukifika 25 tulia. Siku tu hafi.
Mzijachishe.
Naringa bro. Lakini wa Kenya. Wa Kenya always talk about anything. Na ilo utuzi ya hesabu. I guess kitu na misamea. Nikisamea direct yomta na vanya ni ufala. Ile math. Siji boy math. Girl math.
Si usawa tu vizuri. Tumongea Kiswahili sana. Adi usawa. Adole utuzi ya hesabu.
Acha nikuzie hesabu.
Acha nikuzie hesabu.
Naongelea. Mlicheki hiyo shit?
Yeah, nilicheki bro. Hiyo shit ilikuwa funny.
Ati girl math is me dressing up and him taking me whatever I want doing all I need to wear. Yeah?
Go girl. Naza kuna hii ati boy math ni having a body count of 20 and only making 5 count.
Hey, 5?
Hey.
But anyway. I have one wife, Rosie.
Was it?
And a teta. I mean, Elishama, these are shit. That sounds like a youth call.
Akunanga comeback ya kudini.
This wasn't about you.
It wasn't about
Nele, you. Ati.
I wasn't there for you. I was there for me.
Women cheat on their boyfriend only to be given sijui 10 to 20 seconds of play alafu inaisha. Sosha chezanje. Tuna kapitia bro. Anyway, get people who love you and that you love.
Facts.
As we can see, because of the inetuaje, when you start slowly hating your girlfriend, the niggas only cook.
Hey, what
cook.
Aye,
best yako kwa hiyo nini yenye uliona ni gani?
Niliona hii flani yenye uniga liko nasema like ile point unafika iliko nasema ati unataka kumuacha but ako kwa ile point ako in a bad place in her life so you have to act like unamdai ndo umweke in that asi go off the rails.
Yo. Akishapona hivi.
Hey,
banda.
Imagine.
Amen.
Hey, that was twisted. That was twisted. Ati...
Ako care. And they could drop zote.
Unachema maji kwa mgongo yake.
Ndio wewe. Oh, yeah, you're spam.
Because I dai kukam si like choka na MC.
Bro, but that one was
I guess bad. Misko, but nitasema tu random wenye pia nakumbuka. Kulikuwa na hii fulani. Sijui akishanda hivi tu kukuongelesha. Kichwa imeanza kukuuma. Ama ni ile ya me remembering I have to go home, sijui.
Remembering you have to send a good morning text. And a good night text.
Ati me no longer having sleep whenever I get a good night. Niko, eh, kwani mna date na nani
walai? Huko nje mnafanyiwa nini? Au kina nani mnapatana nao?
Choose wisely, bro. Mbele mimi yote nilikuwa ananichekesha. Mimi tu niko ile wasi wana rant bro. Alafu kuna side nyingine pia kuna watu wamejam.
Walijam, alitoa yao teketeke lakini hawakubamba.
Jo. Ikubamba. Sasa wanafaa kutoa thread yetu ya sasa. Loving. Watu wa, I have one wife, Rusi.
Manze.
Tuonyeshe. Na hapo juu tunaandika title, Moi Kibaki, team leader, chairman, chairperson, congress.
Manze, I have only one wife.
Alafu tunaandika hapo, deputy, Rusi Kibaki. And I keep in check. Na tunazamaliza leo na kuna place nilikuwa nikafanyishwa trivia, bro. Though, sijui gani itakuja ya kwanza, but... Sawa, tutafanya tu katrivia leo tufunge nani. So, I'll have the honor of asking you the questions. The pleasure is mine, I'm so pleased. Goddamn, niggas. Damn.
Can I
have a hallelujah?
Hallelujah.
Yipi, sasa nasema. Na kwamba.
Dio, pastor.
Dio. So, quickly, haraka. Nitajibu tu ya kwanza. Hizo zingine siko. Worst food memory. Nini swali ya kwanza?
Worst food memory.
Eh.
Hata mimi yangu nisema haraka. Githeri ya shule yetu high school. Hiyo kitu ilikuwa work.
Heal brother. Yako.
Bro me. I can say
All food are great.
Lakini mi, it may take time to nipende hadi chakula zingine.
Last food memory.
Una chakula zingine sikuwa nakula.
Kama
omena sikuwa nakula. Nimeza kula omena siji last year.
Siwenye funga tu mdomo. worst food memory yako
ni gani? Sasa Island ndio mena siezi
kubali. Sikie, jibu swali.
Sasa mimi nimependa kila kitu, I can't remember.
Hakuna nimekuja worst food memory.
Me githeri for me.
Umesema githeri ya high school, haimaanishi labda kweli kabisa. Na ndio jamaa sikija amekuwa slow anda.
Miss J kwa na worst food memory.
Hakuna chakula shei kula.
Sasa ukaendesha
high school simekuwa.
Si basi useme moja. Mbona uko slow?
Sasa kila mtu anachukia chakula high school.
Kwani zote? Kwani uliko nasomea wapi pia wewe?
Ilikuwa chufi lakini mko anachukia tu chakula huko mse.
One meal, one combination yenye unachukia.
Sasa unge.
Badala useme rice beans lunch ya Monday. Yeah. That is a memory.
Lakini mimi chakula nye.
Fuck!
Chakula nye spendai. So acha nikwambie. Ni chakula kidogo.
To the next question.
Kia, wewe niambie. Unajua jamaa ameshikufanyasha hivi maswali. Kuongea mingi na tupe jibu.
Bro, lakini si mnajua bro mimi.
Tupe tu ni moja, memory moja mbaya ya chakula. Hata kama utasema 1st October 2018. Nilionja chapati yiku ni bamba. Yo ni memory mbaya. Sia tunachukia chakula. Ama kizungu. Wakubiro nyochi.
Bro.
Abiro chupati. Banja bro.
Wasu memory yangu ni asema. In high school tu. I think ilikuwa rice na dengu.
Hii metosha. Siongee tena. Na tunakuwekia time wa chufala.
Sasa singesema tu yako msi.
Mi yangu ni mbaya. Hii fai kukuliwa na mtu kwa dunia. And I guess ndio maana mimi si mwizi. Kiwa primary tulikuwa na funded, nilikuwa class 7. Kuluangana hizo ma michezo huko nje. Sasa sisi tumekuja sijui ni daro. Disclosure alikuwa anachenja class yetu. Sisi tumeona mabag. Boy wangu ikakuwa tunapiga misho. Tafsharada tuingia moja. Tumeingia kwa lunch box tumeona. Inaitwaje? Ia
lunchbox.
Nini toast? Ia machine ya sandwich. Yeah. Nitanga sandwich. Sasa tumeshacheck hivi. Yenye natoanga, hiyo ni toast sandwich toast. Tukaa yenye kuna ma brown na nini? Ile line hivi ya kutuma kila moto. Unaona ile tu crunch alafu unaongeza na meat hivi huko ndani.
Explain sana. Sikisema tu toast usimaje.
Mimi nimeulizia hivi nikaa nime clap.
Yenye ilikuwa na
line. Cheki, sio tunizo vitu. Sio ndio sikio tu liko na kaji ya mabati na inashika.
Explain.
Tumechukua hivi kwanza zilikuwa mbili. Tukashamo hapa ni mbio mbio.
Tiki tiki.
Kila mtu na ya.
Yeah.
Sasa nalafu na jani mekua bode niyo. Hizi ndo tujazia kuwana. Breakfast tunapewa slice tatu ya mkate. Kaizi mkate ya kawaida hii ya sijui 65. Slanga tatu. Kushikilia sijui mpaka saa ngapi. Tulikuwa natutesa man. Nalafu tea break unapangalani kupewa two strong. Hatu bedhe lututesa. I mean, I'm going to go to school and I'm going to focus. I'm going to go to school. Besides the point, I'm going to pick up bite kima taifa. Na sanga brown ya watu inonjaje. Kuangalia. No, na macho hivi na niangalia. Ameka omena kwa hiyo shit.
Guy. Omena ajeko.
First na chukia omena, alafu nimeyonja nikidhani ni brown.
Mse alichocho mse. Mse aliambiwa shike hii tunasandwichi.
Na nani, si tulikuwa tumeiba hapo. Nikajiambia.
Siku ingine.
Njikute. Nipe top 5 artist wako.
Kendrick. Kendrick J. Cole. Who can? Roddy. Lakini Roddy kweli. Roddy Rich. Roddy Rich. Nani mingine?
Rat.
Mbakia wawili.
Rat. For the dogs.
A div.
Hiyo ingekosa wala ingeshtuka. Hiyo ndalikuwa nafaa kwa number one.
Na nani mingine. Omwisho. Drake.
Proper.
International ama Kenya.
Umesia wanya mwangia?
International.
Mwakombe wetu ni pay top 5 rappers.
Simine za sema international.
Whichever. Bro, you always gonna make it complicated. The fuck?
Sawa, basi wacha nisema international. So, number 1, Cole. Number 2, Drake. Number three, Kendrick, Dave, tumebaki nani?
Watu nisema international.
Tumebakisha nani?
Me, nigga.
Oh, Tupac.
Hey, I like it when you call me Big Papa. Damasha, anatunnel his inner Jada. Ooh, I feel it coming.
I feel it coming.
Ooh. Aya, top 3 albums of the year.
Uja sema yako.
Mimi nisema jibu moja. Mimi natoa trivia questions. Nilijibu yo ya Omena. Story yangu ilikuonyesha kwa Omena. Top 3 albums.
Saji kwa trivia. Si ujibu tu.
Next. Ukusikia.
For me ni
Dekonga sana.
Yeah, Dave na Central C
of this year.
Silico this year.
Zina sema zin top 3 albums.
Yes ni hiyo mwaka pia.
So naweza sema ni hiyo.
Mhm.
Inaitwaje?
Nimesahau. Ya nani?
Sijui kama
collab ya Dave na Central C.
Najui kuna 25th birthday. Yeah, it's sort of an EP.
25th.
Our 25th birthday sana da.
Iyo na gani ingine? Travis. Na gani ingine? Aha. Na hiya Duke.
For the dogs.
For the dogs. By the way, for opinions inyi kwa For the Dogs.
10 out of 10 album.
Iliko dead.
Woo!
He never misses.
That's why he let go. This the good music come back home.
He never misses. Kwanza first shooter.
Lakini.
That was a great collab.
Kama hojarada.
Pata number one
yake. We give you more time.
Biggest the one.
Yeah, ninavaa the Drake effect. Msee, Drake anatanga album so hizi. Watu wanaanza kuirada like after 3 years.
Our sassy leader. Oh, hallelujah.
Mm-hmm.
Zaka ni?
Yeah, For All the Dogs. Utopia nitaeka number 3.
But uliko miongojea mba. Yadi miniko miongojea mba.
I ain't listen to that shit.
Tina.
Na nilipena. Fee.
Hii album ya Young Nudi na 21.
Kuna mtu amesema business is busy. Hapa ama mjai rank ya design. Jasikia Kenya na mama kuna Kenya lolo mimechoka hii mwaka ya.
Mimi nasema international.
Unasema international.
International.
Aya. Two more questions and then we are done. Okay. So.
Two more questions.
And then we are done. So sawa. We are about to take a turn. No pause. So, hakuna ku beach out venye inaenda. So ya haraka haraka. Would you rather bora tu, okay, wacha nisifanya, wacha nisifikirie sana. So, would you rather ufanye shughuli mita 5 ama ufanyiwe shughuli 10?
Acha tu nifanye shughuli mita 5.
Si shughuli pia mita 5 msi.
Ukifanya shughuli wewe ndio unamwambia geuka.
Mhm. Bora si mimi ndo inani.
Ukigeuzwa 10.
Mhm.
Pia wewe. You rent money minded.
Either way it's still money msi.
Still money.
Yeah.
Mimi milioni 5 ningetoa wapi?
Maybe. Lastly, cotton candy, but only water. Ndio unaweza kuwa nayo. Ama botis and as much as matches as you want. Ama cha tuseme food. So niweza kuwa na cotton candy na maji, ama kuwa na boti with as much food as you need to.
Would you eat that?
Eat that,
bro. Mr. Longa sipati karama. La nyonya yo sie.
Unaichapa.
Kwa hivyo ndio bwana msifulani kwa rodi. Eh, mejo sioje jo mtamani na zunda mba. Eh, jamaa kwa hapo alikuwa tu anapiga lap. Eh, sisi pia tulikuwa tuna walk. Tunaende tulikuwa tunaamua kwa serious hivi. Tumepiga walk nyingine refu. Jamaa bwana amebana na mizigo. Alafu akawa hapo. Unajiongelea. Sasa na adi ana form 2 eh na shanga bro aipotezi hadi kidogo ichoweza lazima ni imalize
ichoweza ni imalize
buda iko na kande ni yangu
ona ni mimi sikununulia watu wengine
ikikona nimechomona pedi na sipei mtu so the sun is coaching I'm like rabada makinga sama kwa razaki anyway that's been our time nimekuwa hapa na mzazi Keep Meno na mzee. Follow us at Fresh and Clean Podcast. You can tune in from Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, any streaming site tuko. Ukidai content, Spotify is also a good place. You can also find us on IG, same Fresh and Clean Podcast na pia Twitter. Taka namba zao tunaweza tafuta njia zingine za kuget to them Kigen on IG kuna ma dot dot
kuna ma dot
na masji underscore mzazi na Leon sji for RL na spelia that is sji pronunciation gophers yeah otherwise mimi nimefunga sector hapo stay up the streets stay in them sheets Clap them cheeks, not just cheeks. In ukiwa kawaida, utakuwa na mafua kama msenge hapa. Lakini wengine kaa sisi wa one wife ruse, tuendele kijibamba. Yeah, tune in for more content. A lot is coming, pause. And it can only get better. Eh, mnaweza comment. Spotify na pia mnaweza acha ma voice messages. Yeah, sina kutoa kusema mna banjaje wadau. Parting shot. Vipengele vyenye vya mwisho.
Bwana Yesu asifiwe.
Amina.
Hadi ametoa handkerchief. Getting into character.
It's been your boy. Kigen.
Hallelujah.
Love. Wishing you love.
Love.
Na mpate mapenzi kavi ni mimi
pata love. Love.
Mpate mapenzi. Alafu parting shot yangu. Manchester United mali mko. Hope mna train. Hope mna bigger zoezi. Kwa sababu. Mi ya mta nipea stress.
Na bado.
Train. Mtrain jamini.
Lakini pia. Rodri tafadhali pona. KDB pia tafadhali. Turudini. Tunaumia. Moja wenyu. Ikiwaza wote. Lakini man. Kidogo tukue mani, msitufikishi hapo.
Amini, sisi hate mani, big up mani msi.
Najeo jamaa jakona na updates, hajui kukuwaje.
It's a real man's club, msi. But it's been
peaceful. Shodi wa group anaongelelea main things.
Niko na mobile knowledge than you, though.
Mobile. Ati, anasema nini hapo. Sikia, anitiko na mobile. Siwaongea viti, bro, kwani...
It's been nice, Mse. Till next time. We're cooking something.
Ate baadhi ya changa kwani gas yetu inaishanga moto
nini. Tunapika kila saa.
Tuko na root, we are cooking guys. Anyway, we are cooking, bro. Good things take time. So yeah, that's been all. Till next time. Sina ingine ya kusema. Nani yako na ujinga kuongezea kwa nini?
Wolan Koda.